Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'a keessa dorgommii kubbaa miilaa, atileetiksii fi dorgommii garaagaraa ilaalla.
Ayana Ethiopia dominates the 10,000 and wins the goal.
Ijoolleen kan ta'e akkam leenjifte sitte uumati jetteen ta'ammo
maaltu? Ijoolleen waanuma jedheen ta'anii nuura waarii onaa jedhan waanuma goone gartee godha jennee godhanii tiniin moo'atanii amma kana gammachiisu jirra.
Kanaafi iddoo gammaddanii maa gammaddan?
Almas Ayyaana shaampiyoona addunyaa Leendenitti itti jiran irratti metirii kunkudhanii immoo nan dhukkeessiti. Oromoo Yuunaayitid kilabiin dorgommii kubbaa miilaa Osfaanaa Tabaraan qopheessan irratti leenci diisii 4 duwwaan gangalfatte waan caallee irraa fudhatte. Akka qaanqee xinniqaa, akka fardaa arreedaa, akka allaattii barrisan leehinum jedhaniin akkuma kanaan dorgommii olompikii irratti marroo 8 warqii harate. Waan metirii 100 yoo dubbatanii wama Useen Boolt dubbatan atileetii Jaamaayikaa beekamaa barkanaa hin taanee fi dorgommii metirii 100 irratti atileetii Ameerikaa beekamaatu irraa fudhate Jaastin Gaatlin.
Dominating once again. A year ago at the Olympics, she set the world record. Ayana of Ethiopia. 20 meters to go.
Almas Ayyaana metirii 10,000 irratti mo'achuun tun nama hedduu ajaa'ibsiisa. Atileetiin tun intala gana 25 atileetii Itoophiyaa keessatti beekamtu keessa tokko. Isiin fiigicha metirii 3,000, 10,000 beekamtu. Warqii hedduu arachuullee beekamtu. Metirii 10,000 immoo dhukkeessitee moote. Dorgommii tana nam kurnya hedduutti irratti wal dorgome isiin jalqabumaayyuu nami cinaachaa wal qabee yaa'ee jennaan keessaa fuxuqatteet hin baate. Warri biyyi tokko walirra fuudhaa wal qarqaaraa yaa'e. Akkuma kanaanuu metiriin 10,000 dhumachuu fi marsaan 10 istaadiyoomii irratti haftee jennaan Almas yoos lafa dhiittee keessa kaate. Warri isii waliin jirulleen jalatti dachaa dhagee dadhabe. Adoo jarii takkuma Almas hin dhaqqabatiniyyuu metirii 300 caalaa irra fagaattee metirii 10,000 tana daqiiqaa 30.16 fi maayikirooseekendii 12 keessa moote. Gamkaan inni namni Almaazitti aanee Xurunesh Dibaabaati. Sadeessoo taatee atileetiin keenya Anjas Tiiroo dhiiraan keessaa jechuun inni illee aga gam kanaan mo'eetiin itti dabre. Useen Boolt namni atileetiin Jaameekaa beekamaan kaanii dorgommii addunyaa ta'an irratti nam kanaan mo'ame. Jaastin dorgommii metirii 100 tanirratti sekendii 9 fi maayikirooseekendii 92 mo'ee atileetii Ameerikaa kadhibiin Kiristiyaan Koolman lammeessoo taa'e Useen Boolt sadeessoo taa'e. Useen nam ganna 30 Jaastin ammoo nam ganna 35 gam kaaniin ammoo dorgommii itti aantu dabarra. Dorgommii atileetii kilaboota kubbaa miilaa Oromoo Minnesota taphachaa ba'anii kilaboota 24 taphate. Oromoo Yuunaayitiditti garee DC mo'eetiin wanca barana fudhate. Mee istaadiyoomii keessa yaa'aniitiin maal fakkaata? Ati jenne namni dubbisu jirra ta'a OU Oromoo Yuunaayitid hin jedhu.
Ijoolleen tan takkam leenjifte uumati jetteen ta'ammo maaltu?
Ijoolleen waanuma jedheen ta'anii waanan jedheen kajalde annuura waarii onaa jedhan akkasii funoo waanan jedhe jalde emnee tiniin.
Gooni 4 leenjifisii galchitanii maani 4
waanumni goone gartee godha jenneen godhanii tiniin moo'atanii amma kana gammachiisu jirra. Kanaafi
iddoo gammaddanii maa gammaddan? Hojjetanii Oromoo Yuunaayitid garee Minnesotaati. Leenjidiisii garee leenjidiisii goolii 4 leenjanii. Nama amma sana arguu jirtan kun fo'aadii. Nama tokko arguu jirtan kun fo'aadii. Fuuldura taphataa namni goolii leenjidiisii irratti goolii 3 galchisa. Mee akkamitti galchisa? Kun akkam ture dorgommiin tun?
Bareedaadha ture waliigalaa. Dura irratti kan naqe. Boodara lamaan naqe.
Ati kilabii biraa keessa bataa fi USA keessa moo kilabuma?
Yaa taphachuun ture ammaas biyyatti taphataa jira.
Hat-trick hojjettee jechuun goolii 3 galfatte. Fo'aadii eenyu?
Fuad Ibrahim
guddoo galateeffadha. Jabaadhi goolii 3 galche. Wancaa fudhachuu jiranii ijoollee diviizyoon keessa bahee wancaa kennuu jiranii. Kan fudhachuu jiru kun leenjidiisii dirreedha waa 2-1 kun mo'ees ga'ee.
MVP!
So what a great night tonight. Have a great time in St. Paul. Have a safe time in St. Paul. And once again, we are all one family in this city. Thank you so much.
St. Paul is making sure that every city, staff, administration, public works, reflect the community that it serves. So what I want, you know, listen, you represent their people in City Hall.
Can I come to?
It was good.
Yeah.
It was a hard game, but finally.
What about Portani? How about you? What about Portani?
Yeah. We're ready.
And what about you? Where are you
from? I'm United. What about you?
How about you? What about you? What about you? What
about you? No, I'm not.
I'm a camera argument. I'm copying some camera. I'm a camera. What about you? What about you? Camera argument.
Well, we worked hard the past 3 months, so yeah. I hope we're gonna win this one too.
Make a goal against the
Dutch. No, I got you.
Make a goal against the Dutch.
I was playing defense.
Yeah, my government.
Yeah, thank you.
Kelabi lama tetapachu jira jali kunene lenjisto tisaniti OU United Oromo United isi santemoen Minnesota tani lama Minnesota guddo sangala te fadda gari te sani tetapachu jira nema ga hankena timi ti mana kujetu kelabi tanteti
maganki ya tariku bashanu jedama lenjisa gare Ottawa U Minnesota
atino
maganki nura wario dane lenjisa gare Oromo United assistant coach
tabal lamneso tetapachu jira sani tetapachu jira sani goli tokkot gale ta kam sani demu jira
Gare isaniti Oromo United da kan galfata. Tamni bareda demu jira cimara da taba bareda da. Fastafida bokonna durati takafiduwa mojira ammo ganan dum 45 minutes brata fe. Dai ga
furtamishan tafe argummi armandura takamisani dem.
Ka armandura bareda da tabota afure sadi kanadura afur kanadura tabanera. Tabota undanu himoya tamne akka gare kiyati jechoda diredawa wujin tabanne jira gare ni kale wolin tabanne le jira gare min Portland radufe bareda ture amma genne jira amma semi final ira jira
dubini kubba milatun jajjabdu aga 90 minutes dum tutti ati daksagal sama do battuti e imbe ko mo amma af mo jira goli na mi galce yolum durani jajjabdu tabattu mucha mamin nuri adani mamin nasir corner ratar gate shooti da instant so takov duwa kasiti mawjiram
goran galtuma mal tamat
yero mara karora fatte senta tabatto ta gate wan isango da nitim te senta dogongora umamo ambetu dogongora nugalte jenna tabacho jirra daqiqani sodda sagal afurtami shani wan jirtufi kana boda wan fuulumane nani mona jenna tabachu jirra warra timi kana kesa timi gahom sakamu omisne rajenna yana kana chala asirattu an argantare
mal jira ni serga tore kan ke wore utawayu
goggota heddu enne jira kana barri kun barakeena champion ta na jira ni tin ergani bakka sanwan buefi lolutti jira kam
garanti yolomo united ganni la moljala 2014 fi 15 championship mote
mula ma ko dana kure ni
shan ammo gafa ganna dabre semi final mo amne anga udaf de bine ganne kana wan ka am ganne dabre kesetti fulanin gahin ganne kan fulan ga idan wer gani tanafu waqwalin fulan ge na netinin walqabanne do
akabe kuna ta wade mujira utawayu tifi Oromo United to lin tabachu jira amma mot ga fatam tota osfana ke sta kanam ta kudubisu jira abu magan kan ken
nagasan jira
nagasan kan no
nagasa yana
nagasa manu jetet ujin tan osfana ke samman
ani tiana da
tiana man
tiana durata tiana osfana
durata tiana osfana ti turgummi tan barumbaran ko pesitani tun diddami to kesto turgummi tan kamisa ni demu jirti kala boto kubba mila Oromo diddami afuri tabachu jira na kamisa demu jirti
ega wanka ergaratte hoje tujal kamne gara almost wagama to ko je chunden de nya akaya netti akuma garetinu de majer je chuda erga saturday jalqabne amma kun semi final regenyerra aga akuma garete de majira jenne lalla
klabin agito ko hara takafakenna fi gadafa yotate wore hara yuna kamide muje
wore hara ashli baye tikosh surprise dan no wargejra akuma garit argite gadde division in enkuni baye competitive da aga yonate ye baye jajjabdu da tikosh wore mutanno qaban amma gara manati gara nijiru ato yumalega achike saka nafan yakka warre utawayu kuni oromo united in kuni warra haramiti ta warra duru amma nijirani da gaba kasmo smo kan ta nijiru warra ka dc dredawa siti anani tabatu kanafi warri arani yu akka garen de mani ga tikko mochelle tabagale tabatan ni garo amma smo warri vetwani warra ka dredawa fa etidar banijiru ega anuma ilala jirra waluma
lalu jirra urgomi akana tanta barun bara waltru fantane namiwani rabara tamani rahubat
osfani ga sport team federation yata oyu male kayon san ni guddan kuni oromo majabe suda oromo marat hundaida oromo bakka hundumati ilalcha gara gara yo qabate yu oromo hundum tudufe akanni asitti walarge walbare wae sarate hasae imma sarati mariyate gara gara kan nibau ada sakana kan isajalla sama kana akan ni wal wajin celebrate to course mo kabaju afansa nyumma sa jolle kesuma generationi amma kesuma kan biya ala tulatan kanafi numalaka fakkanu adan kenya afan kenya kwarin ni kenya kun malaka ni fakkato isanata agarsi suda ega usfana kan ratti hun dae wagotan darban kan kesatti buabuya dada kesedarbe harra akasis wan makasirati hojje chajira wan kanaratti milka hajira abdinsa gari fakkata usfana akasitti lalla jechu da ka gigge sabekot
guddo sigala ta fadda makan kan
najat hamza
adino
abdurrazak dube
aje najat me sirra jal kaba kopintu mal fakkat atini hawasa oromo ke sojjetta namakum heddu jechu da ndena namadduta sitti bayetun sabachu jira kopi bashannana jira mari hawasa jira kopina ramal fakkat
kopine ju gari da yeru mahundau osfana ni tawa kubako fa osontane ido romoni tu walarge walbaru da sunamo namo gurguda daran jolle faida guda te argame jira barren dabran kanina nasiru yetu
abduru zakat ke summa fakata akata nanjete ke summa warale nde kanne karade ra rufe nanjete jirta tatulle mem mal rargit mal raubat
ga osfana ne an karasa din kara hawa summan kara dinagden kara siyasa oromo gudditu ke setti bo guda kabanjeda kara dinagdetin ummanni bayen kun asrufu satin oromon wana dadda dalalatu faida guddo rargatti kara hawa summatin walitti dufeyni ummanni oromo state addadda jiru state addadda rayu darbet state kan America dan alat Canada fi biyota addadda Europe ralle ta qota kan nin dawacci worri dufan kara hawa summatin walitti dufeyni oromo cimsu ratti faida guddo kabdi kara siyasa tinille ummanni oromo walitti dufe yero amma kana tokumma ta cimsu ni sa siyasa fi su bua guddo kabdi kanafu kana hunda cimsu ke satti kanarra darbe mo worronni tabatanille kareri sani kubba kana tabatani bakka kubba bakka guddo gawo barbadanille ka aske sajirantu jiru kana hunda fi faida guddo kabdi osfanan akanatti walitti dufani tabaccun si tabatamu ni sa jeda
yoru ftar malu algor fatta nak hawasa barun sirata taatu jiren sirata taatu malu algor sirata
ani anile haifuni egale asitin barade wazajabesu mentorship ta kawaroso redi ukuma sanati boban aka wal argani kali waji waliti data uman wantota adada wana hantu biya kana kai sajiru aka sanira ko gatan wana makati bi azao bi enyuma biyo le kan ramfane wal gorsu turre akasuma amalle dalo chanu jara dirani sanuma dama jira